Nikwete happy empty, sukari kwenye chai. Ah, mi amor, vile umenikolea. Nikipofu lazizi, usukani kwenye gari. Wendo deliver nipeleke unakoelekea. Ah, ah, kukupata bahati, moyo umeukitati. I see nobody. Sare sare maua, nimejua kuchagua. Peke yako unajua, sina mwingine we unajua. Sare sare maua, nimejua kuchagua. Peke yako unajua, sina mwingine. Oh baby, you're the only one. The only one. The only one. Oh baby, you're the only one.
Kupenda hivi kwa nini?